baganda bange zemuna mwefulira bubi banange mweisawo we baganda bafe era mtuisa bubi wene seno nekumaramu jolireka nogenda mweisawo we bakulimidde banange munkola bubi mwakulira waye mwabataina mitima yadde ye watu zekoleta to make awareness everywhere kubanga buli olaga mulugube
mulugube
naddala mu abatulondera ebiwulenge
mulugube
ŋŋamba kwe memba mu paalamenti
mulugube
ebyo ebiteeka by'obagabaga omutali kantu
mulugube
mwe baminisita batunda eggwanga lyaffe
mulugube
mwe abatunda obululu mwe abasibe bakigala batawulira banange kikugasa kimuli okubeera n'omutitimba ogujjudde mu njuyo naye nga bweyitako mu kkubo okugende ewuwo beyaguza lukyo nga weerabidde nti kwotudde gotemye lulikya ne kiggwako ekikisanjudde n'abantu ba famireyo bakotogedde bagenda okuwalanwa ekyalo kyonna olusi n'emikwano gyo naalumanya saalumanya abantu bonna abantu ba tribe yo tebaliyo nga weerira bibyo abantu ba tribe yo tebaliyo ng'okola fujjo lyo bawalanwe otulabye kubanga buli woolaga mulugube
mulugube
naddala mu abatulondera ebiwulenge
mulugube
ebyo ebiteeka by'obagabaga omutali kantu mwe baminisita batunda eggwanga lyaffe mwe abatunda obululu mwe mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mpulira mbakooye mpulira mbakooye bikola mukulembeze kyokka nga sente baziwaatira imwe muuza kimonoonono olibyobi naye nga bali b'enguzi atira imwe Foreign soldiers. Sabatu sabira seno abajagala kumutima. Ngamba gwe moyo wa gwanga kuma Uganda n'abantu bayo. Yagala mno Uganda. Sabira Uganda kana kaimba kenyimbye bwe ndibafunde bana bange mbakume kenyimbye bwe ndibamweza bana bange mbakume
meraba
for God and their stomach sad Mr. Politician you better change you make southern and southern so people cry why Lord have mercy, act accordingly, for God and my country, bless, back in the ghetto. mako ye mpulira mako ye mpulira mako ye. What happened to humanity?